Princess Karen olunaku olwaleero omuyimbi w'eggana akyasinze gwe bayita Wendy yayimba kali akayimba wakalabye kali akoole omwana n'okazina omuyimbi w'eggana oyo yasiimye era musanyufu nnyo okubanga Princess Karen era essaawa yonna Princess Karen agenda kuba akolakolabo n'omukyalo oyo Wendy Sheishei oba Shei ow'eggana era oluyimba tugenda dutandikako wano mu studio ne Princess Karen sooka baleke kali akazina ke wazinye saakatege dance akakazina Princess Karen yatusurprises okimanyi nadde ndowooza nti yegwe oli omwana era nadde ngenda kukubya manager sisi mugambe ate Princess Karen yagenze ddi eggana okimanyi nadde ndowooza oli omwana nti yegwe wagenze yakufaananamu naye muntu kyasinga akufaanana ano ku TikTok ogogana nti onaafaana tomanyi teri akufaanana Princess Karen agambye ali original teri amufaanana kasa teri akufaanana Princess Karen teri akufaanana yadde tomanyi buli alowooza ati Princess Karen alina gw'afaanana tutereyo ani gw'afaanana naye temuteekayo ebifaananyi bimu ebyo bitakwatagana
genda mu comment oyo otekeko erinnya
atekeko erinnya ninga essaawa yonna omunagana akayimba tugenda kaba wa masecho fire baby